Wote the body stop in this vesti to dance in the gym na marufuku uchati in the gym taka taka fluffy talking in the gym undercover risking other team taka pum twin and definitely was him asking question asking him olim slete upuzi wako kwenye dream taka taka pasi nje nena tizi ona baka lepo sasina nati ya uruma bombasina wovu haduki ya duaksina tena tuko free na ndasi ya wana taka steam na vapsina na mida ya kusepa na customer na mini heavy MC so kama na mzee na papa na kama tanya yote yeyote kama tanya yote yeyote kama tanya yote yeyote tuna kama tanya yote yeyote Tajyo yote chuchote popote kokote Fanyi kila mbinu tutoke jikoke Ilo siji kope uka kope kope Ikawa ni madeni kote Oh, kuna mambo Mina hero biji mamba kuwa hambo Oh, kuwa kando VA inafanya kwenda kuwa chambo Changa moto inapeleka wewe kuwa rambo Oh, kuwa mgambo No, atuishi vyo Uki move mina jibu mapigo Na mapito, waga kuna ego Kwenye mali mingi sana waga kuna lindu Tuna kama tae yote shika bindu Pawe mgumu saa kuna tindo Ni mafanikio aliko kuna mwendo Bila kukamata mimi kuna pendo Hey, kamata Kamata yeyote, yeyote Kamata yeyote, yeyote Noma, hey Kamata yeyote Nati ya uruma bombasi na Wovu, haduki ya duaksi na Tena tuko free na ndasi ya Wanataka skin na baksi na Na mida ya kusepa na customer Na mini heavy MC so kama na Mada, mzee na papa na Kamata yeyote, yeyote Kamata yeyote, yeyote Kamata yeyote, yeyote Kamata yeyote